Smile is so tara. This is Madame Boy and Ingo the Boy. Classic. Wante di daddy.
Mapenzi shida. Pesando kabisa. Nishike wapi mimi naishi na darika. Wala de.
Baby wala de.
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 Baby wala de.
Wala de.
Wala de.
Wala de.
Wala de.
Wala de.
Baby wala de.
Okuliko dugu nimewika. Kukujike ananumiza. Kunipa shida ana mdogo madogo kila siku anataka anataka mie kanise wako ali mwingine dalali yupi walali walali kama shida zangu ndio huwali ungesema kazamani kuliko shida na vitimbwi vitimbwi baby stop wala.
Sijaona zungu zungu mkuti mie kanipiga kibuti kafanya kusudi
baby mie
kanisema wali mwingine dalali yupi walali walali kama shida zangu ndio huwali ungesema kazamani